Na siri we wajua, na kuwaza na moyo wangu wote. Kila siku ya kalenda ni amkapo, urembo wako, tabia zako, pia uzuri wako. Sabuni la roho, sina budi la moyo, ila kusema ya kwamba niwe, ey, mpenzi we, ey, niwe, ey, mpenzi we, ey, niwe, ey, mpenzi we, ey, niwe.
And I forgive a thousand times when it comes to your case.